Gameba famude no filla yiddende wontirno min kawri e debba mawdo biiteedo A.I. Abdu John Duubi chapande joyi tawado e jonde le wuro kore mayrua pammin do min no yiddende wadirteno
soyeya ta emma kitu demmu no seedi e mo joni mo demmu sarobe gatta yiddede wakati ju gondo to hirirde no de nyommeru yi surbaajo holla yiddemo nane hirirde bumi gada teedi demmu deni surbaajo nati womi nyommeru wi'a surbaajo on wela dum tokka gadam demmu no wodani biddo debbo sembe daro hito gam holaaki gorko deni nyalaane watama surbaajo on no doggan suudo hinno no wulla sai tefo wama wartiri
taruka an kawuka
ayyo holi ko fi an dan wala sembe handen alla e telephone jamani gartudo yerudu no wiri sukabe dido yidon dirbe ben no baawi yondirde nokkugom wiide no duran bi dun debbo famde le ko woni no tiidi le jaman hande moni be tawa o sukale nde koljo kulta gite
handen tilali jungo waddi bayle minen jodi bibbe amin nodda kitije mabbe min anda fu ko be gonbe kala demmun no debbo hersirta fu deni are dewgal mu waddama darataadi a wullanno dogga handen de surbaaje waddana ma ciede no tawanta innumno wi'a to ciede mu waddana den waddude
jaman A.I. Abdu en suka be rewbe no yeboto lekol no amma hande no A.I. holiri suka be ben jande kokki sembe burde yidde
mum bala kol qari
minen kokki jande sembe hande urde demmu gandemmun min anda nafaka jande amma hande deni min gi'i suka hodi telalon wadi noddoje de kanda na darake he nyommeru mun dambugal baade no yewta minen poda hakkiloji mabbe be kokka sembe e jande mabbe gan jande kan wajibi kando wodi nafaka kolli toge de min anta sukabe amin ibe koja halaji amin min kayani kanga danan mi sukabe to jami fu mido tawa ibe timi dereji mabbe no handiri fu
so sona karatus aribi sadari
e jamanuji bayli di jodi filla yidde waylake ba konon sarobe wabbe no ndurwa wadande sukabe mundu mbirdi lobbiri.